mukama simuta Jemvude wala mkwano Jendaga wala mkwano Emabegeyo Jivade vikamwe Inga vikamwe Avenganda neva kwe samba Emikwano na jone jigenda Na yekwe nsinzate agenda Ya 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 simutanze Omusayogo wakuise Enkokozo na muzitute Na yete wali na chijuse Ya 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 Kawogere mukama simuta Kawogere mukama simuta Kawogere ogere mukama simuta Kawogere ogere mukama simuta Tundula kukono nekudio Ngasirina na chenina Na ye mukama nangavirira Ya 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 simutanze Panji sente bazirina Naemba wala mutabalina Ganava sawu Bale meledwa ya ya Mukamoyo janzi jewala Janzi jewala jenda zawala Mukama simuta Se simuta ya ya Kawogere Mukama simuta Kawogere Mukama simuta Kawogere Ogere mukama simuta Kawogere Ogere mukama simuta Wendy, Wendy, I'm Mazima Chisache. My Lord is mighty. My Lord is mighty. Mighty, mighty. Your name, your name, your vehicle, Edwana, yeah. Simutanze. I must pro to mutakwe. Kawogere, mukama simuta. Kawogere, mukama simuta. Kawogere, ogere, mukama simuta. Kawogere. Ogere mukama simuta Kawogere mukama simuta Kawogere mukama simuta Kawogere ogere mukama simuta Kawogere ogere mukama simuta